mbere musembera bakulu yende sebigambo bya sanyu olwalelo mukama tesesa be mikwano zeponi tosesinkana nawe olwalelo lunaku lwa sanyu nabasemuli special zabuli gwandaba wanjawulo walala nazifuna okuva dda neddamba omwana wevuma asooka kubuuza
Yeah, my mama.